Tashinda, 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 Tashinda,
sema wabaya juu yako. Haijalishi wangapi mama yangu we, wametenda mabaya mbele yako. Haijalishi wangapi kaka yangu we, wamenena mabaya mbele yako. Wakaleta na chuki mbele yako, wakasema ya kwamba kuna ndoa, wakanena uponi utakufa wewe. Wakaleta na chuki mbele yako, wakasema ya kwamba kuna ndoa, wakanena uponi utakufa wewe. Waona ni
utashinda,
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 utashinda.
Hayo unayopitia mama we, sema sema na majirani, sema sema na watu we. Utashinda,
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 utashinda.
Hata kama ukapita kwenye moto na maisha yako ni changamoto, usikate tamaa, Mungu yupo wewe. Hata kama ukapita kwenye moto na maisha yako ni changamoto, usikate tamaa, Mungu yupo wewe. Utashinda,
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 utashinda, Mungu yupo wewe.
Utashinda,
Mungu yupo wewe.
Tetezi wako ni nani?
Yesu.
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 Tetezi wako ni nani?
Yesu.